You put in it.
Buli muntu birungi gabera subira okusoka akulunaku lwakazooba nkulengera munywanyi gwendaba yesimisa nogempya basajja bazinyagawooba okufuna kw'omusajja kupimwa kiroto kyeyalota bona makubo geyakwata abamu abakujoga bavuga amamotoka geboza tekitegeeza balata kikulaga akavimbo kanyuma gundi kyakusinga kote wevuma ye baba okumanya akavimbo kanyuma endabye ne ku oluganda beruma jani
akibosire oye ndi benyononyewo kambisasule
jani
balerukebe oye nti banabeka isisolesole
jani
akibosire oye ndi benyononyewo kambisasule
jani
balerukebe kabobwe
omanyi these days obusungu bukosa nsawo olwo nonkunyula entalo olunga kyekikulwanyo tukoleko mudala gwa wino watali mujasi wa tito olwokuba olina ntagambwako nantakonwako nantafumwako ogwa mu mikisa gya banno nantayitwako oli munyazi nantaweebwako omanyi ebintu byakafimbo binyuma naye erosana n'obala gye bikoma ebintu byokulaga amanyi binyuma konze kantu mekenika kuba engoma
kanyaga
jani
akibosire koye nti byenyononyeo kambisasule
jani
balerukebe koye nti banabeka isesolesole
jani
akibosire koye nti byenyononyeo kambisasule
jani
balerukebe kabobwe wayiganyendo misiza kule
abagambo mukagasi muntu but even the rich cry
it's okay
obulamu bobukyusa notajoga abantu they think you're a bitch shy
it's okay
eno Uganda olemwa eno Uganda mutayo olemwa gundi akuvuma omumwa kumbe mukwe mwasimbi omumwa
jani